What's up, people? Welcome to the Televisheni podcast. Karibuni sana. In this episode, Tony and I talk about the recent elections. We talk about who we voted for, the new leaders, and the alternatives to democracy, among other topics. We hope you'll enjoy this episode. Thank you.
Na nini na governor ulivutia nani?
Ulivutia Polycarp Igathe.
Oh.
Acha nikushukuru, hakuna vote yangu imeingia, vote mbili tu zimeingia. Chetu nikwambie. President na women rep.
Women rep ulivutia huyo nani alishinda? Esther Passaris.
Esther Passaris, yeah.
Oh. Hey man. So you
no, what about you? Would you vote in any
women rep? Sikumbuki hapo nilipatia tu
I guess
women rep sikuwa nawajua walai, bana kumbuka MP nilipea mse fulani to Simon Nganga, najua umse yani ali perform poor last time kwa top 10 performing MPs.
Okay.
Yeah, governor.
Unajilocate, bro. Jilocate kabisa.
Governor livutia msi fulani anaitwa Jungle. Ni albino. Wait a minute. Si albino, but anaitwa Jungle, ni light skin, but si albino. Alikuwa MP wa Thika last government. Na pia yeye alikuwa number 2 best performing MPs in Kenya. So nikaona anaweza kuwa good governor pia.
As per who? According to who?
According to his studies conducted by the companies za kuconduct.
Na
bwana.
Governor, ujaniambia governor.
Governor nilivutia umse, anaitwa Jungle. So, alimaliza term yake ya MP, so akaran for governor of Kiambu.
But haku win, because najua kama ni mamutangi.
Haku win, sindio.
Okay. Interesting. Ulivutia Wajakoya na haudangani, na unasema
kweli. Walai, nilivutia Wajakoya. Na nilienda... Unajua hizo vitu zilikuwa online. Zilikuwa online, so nilienda mpaka kwa polling station, mpaka kwa line yenye nilivote. Yo polling station yote ni mimi tu nilivotia Wajakoya.
wait. Oh, ilikuwa empty just because hakukuwa na watu, si ati cause ni line ya Wajakoya specifically.
Eh, like line venye walikuwa nasema uko line 12, line 11. Eh, ndio nasema nilienda kwa hiyo line yani nenye nilivutia hiyo polling station ilikuwa number 12, na kwa hiyo number 12 ilikuwa mimi, na kwa hiyo polling station ilikuwa mimi, yani generally mimi tu nilivutia Wajakoya kwa moja.
Unajuaje? How do you know?
Sijui, ilikuwa moja Wajakoya, sana nani mwingine?
No, as in unasema you know that ni wewe peke yako ulivutia Wajakoya.
What do you mean lines of candidates?
Sielewi how you would know that ni wewe peke
yako. Oh, nilienda kwa form 34, hizo vitu zilikuwa zinaupload kwa internet.
Oh, nilikuwa uh-huh.
Eh, nikaenda mpaka kwa constituency yangu, mpaka kwa polling station yangu, zilikuwa zote. Mpaka line yenye nilivote ilikuwa polling station number 12. Mimi tu. Nikashangaa. Wa, hey, sawa. Hata watu wote wanavuta bangi hii place hizi vutia Wajakoya.
Yeah. Mimi nimechoka na mimi hiyo day and the ensuing days, acha tu niseme if uta post the episode. Let me just tell whoever's listening. you know, nearly traumatized personally. Siku at mpaka sasa sija heal from your experience having voted. Unajua nilivote kwa mara ya kwanza, mara ya kwanza. So that.
Mm.
So, siku confident in myself at all. That najua anything else, anything usi politics. That najua political. Anyway,
I want to say to live here. Eh, bwana, I don't know. Tumeumwa nje. Watu wetu wajaingia wengi. Inafanya ni watu wenye tumevutia yani wajaingia.
Oh, yeah.
So, yeah. Sijui bwana. Inaonyesha watu udanganya. Mili, honestly, that nilidhani hata wajakoya atagonga 100k. History iliniumiza, unajua.
Oh, uli.
Eh. Hey.
Mhm.
Iliumiza.
Wait, so you ulikuwa you believed in this man. Uliingia boot ukijua this is who Anand represent.
Eh, hey, yeah.
Interesting. Nearly contemplating what by there if it's any saving grace. Very strong. Yeah.
Oh. Mi sijui niliona ilifika point ilikuwa shaky ile time alianza kusupport Raila akisema ukivutia umse ni sawa pia ako sawa yeah. Pia na hiyo
yeah mm. that's the thing yenye nilianza ku realize kuna games ni much interview yenye one of the guests alisema ati alim describe as a socialite. It is a socialite installed by the NIS. That's not my words. Jerotich say, I believe. I don't know why national NIS, I don't know what it has to do with politics and why they would have an interest in install some puppet. But I think Yondo Elini tilt.
Mimi niliamua tu niangalie whatever manifesto manifesto yake
niko nasema just kuangalia sikisoma
ilikuwa tu alikuwa na logical way ya kugenerate wealth ya kugenerate income ya shada
Ina make sense.
Ina make sense. Ilikuwa logical. Although, tuko ready. Tuko ready, bana. Tuko ready, Kenya. Kama na tufumusika huyo. Minyako serious. Ita take time. Yeah, man.
Kulienda vile kulienda wanze. Kuko vile kuko. Na kutakuwa vile kutakuwa.
Ni hivo tu. Na umse ya analia meibiwa kura. Tena mara ya tano.
Yeah. Them say democracy say lazima everyone has to get their day in court.
Kweli. But democracy unaonanga kama ni logical system kweli.
Very. What other way? Kuna njia gani nyingine? It's either conversation or war, conversation or violence. That won't care. I'm not big.
Hey, democracy. Sijui bwana. Kuna any other entity wanatumianga democracy? Kama businesses wanatumianga democracy kuvutia company, kuvutia CEO. Ati wasi wanavote.
But your analogy in assume that sisi ni employees, sisi employees bro, sini commissioners, sini shareholders.
Sini equals. Kweli, una believe sini equals. Na politician.
Not in practice, of course. Na like you know, not de facto, but.
But democracy in the United.
Picture kile unasema. Picture hiyo dunia, really, yenye unasema in 2020. Inakaka bombs, inakaka prison.
Naelewa. Anyway, nijua kuna alternative. But democracy, sijui, acha tu, naonanga tunaweza fanya system, tafuta new system kama professionals wana vote, najua professionals from every background. Wasi wana represent society.
I think the word for that ni I think technocracy. I'm
going to carry. Okay, to carry. Yes, it's you. Yeah, you don't know. Nanga, it doesn't make sense.
No, what the best. So of course, following that logic, you must be pro certification. Lazima watu wakuwa wamesoma before kwa politicians. You believe in that? You believe?
No, nikisema ati professionals, simanishi ata doc, ata artists, mse. Ni wewe kama leader unaenda una sell ideas zako kwa tuseme hawa si from every background, yani from every institution yenye unaweza fikiria tuko nayo, teachers, painters, musicians, everything, yani hawa na vote. Hapo tunaweza, I think tunaweza pata watu watafanya kazi.
Interesting. Upendi history ya tukuvote ati kila mtu. Si kila mtu nafaku.
Bana.
Ni radical.
Ni slow. Well, nelewa ni slow. Democracy ni slow process. Lakini, kama unataka change haraka, yani yon the solution. Bidi radical. Juu, unaonanga leaders wenye si choose. Unaonanga leaders wenye.
Naona sana this past year. Naambiwa governor wa Murang'a saizi governor elect ndi Nyoro. Na I hear.
ni yeye na anapendwa. Na hata atakao Kasudi. Yaani kuna watu nashangaa. Or rather uko sure umse ako hapo ni kazi. Ako hapo ku amass wealth, ku
Ngea skika.
Akofu kwa Maswell. Yani hakuna big picture. Yani hakuna. Ena ni wengi, yes, ndio shida. Ndio majority.
Yeah. Again, kuko vile kuko, man. As in... Interesting. I think it's interesting. This is a very interesting time to be alive. Is it next couple of years?
Yeah. Unaona umse atakuwa what type of president? Niko very nataka kuona five. Nataka kuona two. Jua. Nataka kuona 20 years down the line. Atakuwaaje?
I don't know, man. William Ruto you're talking about.
Yes.
I don't know, man. I don't know. Me personally, jua tulikuwa nimechoka. But utaona. As in, I think we are about to see vitu hatujaiona kwa hii continent.
Naona nikao na hold back SG.
Kama trillionaire Forbes.
First trillionaire. Forbes,
from Africa. Na.
Don't. Auna hata a bit of hope.
No, I have hope, mse. Kuna hope, mse. Very hopeful. Hakuna, nani amesema kitu, one of the guest again, guest of Spice FM and something powerful. Hakuna David D specifically.
Yeah.
Sema hakuna government e country since independence. Yenye imekuwa without corruption. Yenye imekosa corruption. Hakuna any leader who's left power cleanly. It's a very pessimistic way of looking at things, but hii hapa, you know, hii ni special. This one is the one that itajibu maswali. Talk about kujibu maswali. That's what I wanted. Niko nataka inchi ijibu maswali fulani. Na zimeka zinafuata tutajibu.
Swali gani kama gani?
So many, bro. So many. Kujiangalia. It's just equivalent ya kujiangalia kwa mira. Itabidi tujiangalia.
Oh. Mi sina pessimism, sina yo pessimism sana, yo extreme, particularly na umsi. Or rather, corruption, sijui nimeanza kupata hii, ni kama nimeingia kwa system hivi ya kama ukiongea na buda yako, anakwambia kitu kwa corruption, imekuwa itaisha ama, unajua hiyo sort of give up. Hizi ideals zinaisha, unaanza kuona dunia is a rough place. So in a way nime make peace na corruption, or rather a bit of it especially yetu ni so deep hata hawezi hata sema ni mtu mmoja. Unajua, corruption yetu ni kutoka msewa secretary mpaka huko juu. Si ni systemic hata. So you may accept, it take many years kumaliza, but in terms of development naona msewa anaweza tupeleka somewhere better. Development, economic development, that's all I can say. Kuna kitu wako nayo yani, nikimwangalia akiongea.
First of all, I just want to say that I'm thoroughly impressed na inchi. I have to say the hopefulness inatokea with the fact that, but I don't know, I guess, Sijui, you don't know, you can't know, especially sisi wasenye tumekuwa shielded, you can't know how na access to your, the beat, the heart, roho ya nchi, na roho yuko kuivu mashinani. But anyway, I'm unjua mi nakuanga alarmist, nakuanga on edge, so violence, unogopa vita, I'm just happy that vita. I'm happy. Nilikuwa na footage ya Sek Kibera akisema if mnangoja watu wapigane mtangoja.
Vita ngumu. Vita ni ngumu mse. Una masha post election violence?
Yes.
Unaingoja bado? Ingekuwa ime happen?
No. Nasema I'm glad iko happen.
Oh.
Because for a minute there, watu walikuwa wanaanza kuongea vile wanataka.
But violent society zimeisha. Zimemalizwa na internet. We are now docile creatures.
Watu walikuwa kwa nyumba.
Mimi ndio belief yangu. Na itaendelea, violence itaisha tu. Itaisha tu. Juu ya Facebook, na Instagram, na Twitter.
Social media inamaliza. Social media ni a peace initiative.
I think in the long run, that is what it is.
Interesting.
What? Mm-hmm. Zoom inaniambia ati this meeting will end in 10 minutes. Upgrade now.
Upgrade, bro.
Kwani wanaanza kulipisha for time?
I think it's always been like that, but I don't know. Kuna remedies, kuna vitu unaweza fanya, I think. I don't know. It's always been like that. But maybe you just log in, maybe. We sign in.
You just sign out, so. Don't know. Yako imoi do hivi?
Yes, but kitambo sana.
Ah.
I think iki, uzuri ikiisha tu unaweza call tena hivyo ninakuona.
Oh, so
the limits per meeting.
Yeah. Yes. So yeah, ni ukweli bwana. Ni crazy vitu zenye zina yani hata gangsters wako kwa internet wasio so hawafai wako na bunduki.
Wale
wanafanya TikToks, eh?
Hey, for real.
Shout out the hell, hey. Tuko wapi huko?
Interesting. And then nitumie hizi links bwana nione.
Natuma bwana. Uko TikTok by the way?
Naingia very soon. Sijaingia vizuri. Naingia very soon.
Oh, yeah. Ni up crazy bwana. Naweza ku hook. But see it. Si yako.
Inakuwa ya gangsters na see it.
Yani ni ya kuwatch. Siwezi expect to create. Si ati nitakujudge by the way. Si itakujudge. Mm-hmm. Lakini siwezi expect ati u create TikTok. Sitaki kustop ya TikTok career.
A dance. Mm-hmm. You are the next great creator.
Nakupata. TikTok, unajua imetoa Ziad. Ziad sahii ni global, almost national star.
An approach zile astronomical levels, ule dem.
Mgani yu?
Ule dem Elsa Majimbo. To me, on the benchmark, yeah.
Oh, hey, Zizi. Elsa bana, Elsa nashukua li sacrifice a younger sibling. Hiyo success yake ni abnormal.
What?
yeah.
Also, kiaje unajua aje naonanga tu ako very the Kiswahili word amenikubalehe, I think amebalehe.
Nani Aziad?
Aziad.
Namba zake ni crazy, hata Instagram ni crazy ude. Chana ye bana. Na meiva, so hata ni worse.
Even better, yani worse better. But,
mm.
Let's talk about the Lisare visual social media. Jio. You fall in love.
Pata, nime cheki uko umetoka mitandaoni. Hata Twitter.
Hata Twitter, but Twitter ni mekua the hardest. Twitter, very soon, sure, it's about answering questions, tabili tujibu maswali za society. Twitter ni kitu tabili tujibu as a question kwa hii jamii. Na yeah. Skari ni kitu ingine very soon. Itabidi tujibu. As a people. Itabidi, always inabaniwa very soon. In a few years, skari itakuwa control. Sina kumbianga itakuwa control.
Wait, mbona juu nini?
Jaribu, just try. Try kuacha. Jaribu tu.
Always okay, acha.
I defy you.
Well, hey, kuacha sukari inamaanisha utaacha vitu mingi. Utaacha cakes na vitu kama hizo. Yani vitu baked goods, chapati, utaacha chapati.
Exactly. But si chapo zote zimegawa na sukari.
Na kweli.
Sukari like confectionery. Mara nyingi tunaitanga vitu hizo vitu zenye zina uwezi acha, na zina alter your normal body function with certain drugs.
Oh, hey.
Interesting. The drug, no, it's no longer chemical, it will install. Kwa sehemu msee.
Ni ukweli, lakini, sidhani tunezeishi bila, sienye sizi ishi bila sukari, ni ukweli.
Ni chocha.
Hayo ni ukweli. Na hiyo ingine umesema ni nini? Twitter juu ya
Twitter.
Ni addictive.
Ni kwanza Twitter ni multiple reasons. Addictive, attention, misinformation, uongo, akili, chukua kila kitu. Nasikia TikTok ni worse though.
TikTok
itaprodu. Nataka kujua. Itabidi njue. Mtu akulearn by knowing.
But at, hey, TikTok unajua unaweza kuwa famous. Unaweza ni crazy juu inakupea fame instant. Almost. Unaweza go viral TikTok na upate 100k views. Just a normal, mse tu hata mimi kaka kawaida. Ni easy kutrend on TikTok. So,
ni unahitaji nini?
Unahitaji tu ufanye good SEO, hizo ma hashtags, whatever, uzieke vizuri. Mm. Na content, of course content is king. Content ikuwe top tier.
Ni dancing. As in other than dancing na commentary kusu vitu.
Jokes.
As in lazima tu wite watu jokes.
Niche, lazima niche. TikTok ni hizo vitu zote. Hizo digital marketing yote iko hapo.
Nilingia for a second. Nikaona, nikajipata all of a sudden. Suddenly, niko kwa live ya dem na tunaongea, naongea na sisi. Kuhusu maisha yake.
Eh.
And kaingia na kuongea.
Ala.
Interesting.
So, shida yangu na Twitter ni ni kama saa zingine naitumianga sana alafu inaanza ni kuwa ni kama ina alter akili yangu na views zangu. Na stakangi hiyo stuff. Na upe.
Kwa nikiaje?
Unajua na Twitter ni kama kusoma opinions tu na views za watu basically. On things. But so nikitumia sana napatanga ni najisahau. Nabidi ni pull away. Nifikirie vitu exactly. Kwanza. Nifikirie vitu as me. Nifikirie exactly. Tweet. Mbona hii tweet. Nifikirie opposite. Anasema nini ingine.
If ngekuwa na njia ya kutoa Twitter feed. Ya kuuse Twitter without access to the feed. Mali ni katu notes. Naitumia kama notes.
Oh.
Manjia kuvent without worrying kuhusu ingekuwa better. And I think kuna actually tools iko develop ndio ikuwe hivyo na tools zina interrupt your relationship yenye.
Ukitaka poa iset to latest tweets. Unajua unaweza iset to zile recommended ama latest. Naonanga latest at least ina ni wasi wako ina kustia watu wame retweet vitu. See recommendations are every topic wanadhani unadai.
Nitajaribu. Alafu pia Twitter sipendi cause pia imekuwa ikia bet addiction zangu. Twitter ni kuna kila kitu. If unataka.
Ni kweli anything iko huko.
Na ni highly refined, ni real, ni kitu unatafutanga, ni hiyo kitu, unashindanga ukifungua tabs nyingi, ukitafuta, yote yuko Twitter, si lazima ukifungua tabs. Juu ni real.
Ni kweli.